iqembu le-Democratic Alliance KwaZulu-Natal, uma liwina umasipala ngeke lihlale likhwixa imikhono bese libukela udwendwe lusina. Kodwa siyokwenza njengeqembu le-Democratic Alliance, kuyoba ukubheka ukuthi obani labo abathinteke ezenzweni zenkohlakalo. Uma futhi kukhona ubufakazi obeyamanisa abathile nezenzo zenkohlakalo, ikubalwa kubona nabaphathi bomasipala, iqembu le-Democratic Alliance liyoqinisekisa ukuthi labo lezo zigilamkhuba ziyaboshwa. Futhi emveni kwalokho iyoqhamuka nohlelo lokucwaninga amabhuku nokubheka ukuthi yiziphi indlela eziphusile ezingasetshenziswa ukuthi labo bantu abathinteka enkohlakalweni nasekubeni izigilamkhuba zokwebiwa kwemali yomkhandlu yomasipala yokulethwa kwezidingo zabantu, ebese sibheka ukuthi kungenziwa luphi uhlelo lokuthi baphoqe ukuthi lezo mali bayikhokhe. Angeke kusetshenziswe omasipala ukuthi kuntshontshwe kubone imali zokusebenzela umphakathi, kodwa imali zomphakathi kwezokwakha imigwaqo, ukwakha ugesi, uqinisekisa inqalasizinda noku kuba nendawo ephephile lapho khona osomabhizinisi bezokwazi ukuza bezotshala imali ukuze abantu bathole amathuba emisebenzi. Ngeke silawulwe izigilamkhuba efuna ukuthatha imali yokusebenzela umphakathi ziyenze yazo. Ngaphansi kahulumeni we-DA, ngaphansi kwamasipala abaphethwe we-DA, lokho kube ukuqala futhi ukugcina kwakho ukuba khona kwenkohlakalo.